kalamu wandike amanya gacho Uganda takiso pale nani driver na CSO ni tochile kuchongerako oba yutoda mbufunze chobosao headquarter ya yutoda elimo Kampala tambulo kuva taxi wezi ingirira petrol station eno sero jitukeko awo mumaso gayo genjini daladala oja kulengere chipande kumulyango necha hotel trust and bar ede ya iti wangali tamire nkate awo neboto muzalinya linya madara oja kuduka muka ineko merira yu urungo tu sate yutode kumulitia Chivina basaba kisitute mpuni Chizo kukogola kazambi kwetu batemu Chizo kurwanyi sowe njoko kungutu Atenga chiga sanyona mwava sabaze Akisidenti bobala vye kizireta Kwe kupatira basabaze ngamana Ateno foka sipide ya irini Mukona no isanga tomba zena kusibamu Neko vitala sitopole gabulezi Lero dula ivanga kuteko kamunye Ekisireta jirinya nabulizako Galaba galaba angatasa zena visiriko Muta chika biringa vano vama zehu Kevyo yutoda bebi jireso kuruanyisa Ulide mirana Waliwate na chino chivatu miopo girako Jine isairi dereba no musawazi Wenga tulaiva pase nje chimunyika Weku mchamia kumafutambo yongeremu Manyo musawazi jage ndali mwangu Owango ye magoru kumisi chigani Otuse wa motajaza tega wetemu Okutegaya nisisempe ungo ulao Karawa sawazi bewadute balibuji Owanga timu yochirimani bajigoki Leka kufuki sanga busungu tulaiva Fugoru limiro tulaiva ngoyokira Leka kusindira konda kitampe woyajo Obo musawaza kusabi okwete uruza Icho chabutonde nebula ya bibira yo Obo tuziza mchana ukurusekeri Leka kuyitiriza mbozi moto kiwaba Obo musawaza ukurusi ngafamu Leka tekumoteka kusiteje pirira Na mwaba sawaze muino kwege ndiriza Leka kudumira timfamu mpagira wo Motoka kwejofu gange vako umasuka Enkuru ngono gizingira mochinana Gatawa sawaza urusi mwemu mwaka Jokuru wa mkufu gatunarui mlagu Wamadula iva yutode kukalatira Spidi ya kabinyo na tala wesuta Inde mirana Yutode kukalatira Bumanga wake doli kusitejo linda Takise imiride ya gara yomu Bacho batiza kalimika wakulise Kane nige wameke chichamu musabaze Mutule bana bana buli mutote mwenyiga Mwegendeleze nyembo zize mnumia Leka kea barungo li kumute mabeka Leka kunyumia jovye mwakora mungutu Bobo muloko le yutode kukalatira Mbubuli renjiri senge jabe wenenya Leka kuboto labi mwakora ngoli mutu Ebya na ya gara mkumu saje ugara Ebyo mutakiso moroko lete mnyuma Jokaba sabaze motera nyo kujirega Wali wono takiso kutu ala konga nkate Leka kujifu manti mararo kambemu Obange mavega ya yati kendabi wamu Leka kujirega anti mkoku kenti fundira Na wedula ivala virira moto kayo Obanga switchi ye kubasitati wawu Awo siba nenyabwe baku hiru unyata Okufiru evisera orwa sitati itira Bato desenta atova sabo kusindika Lawe konda kika nkusula ya karozo Singa motoka yonge putene vayua Echo kubadiza kusente tewelema Na mwawa saba zenga mbatete munawa Lekanga kutoka norira mkabuyo Ogo kwe muranga yutoda kweva kubiti Lindi bilana Thank you. watu tulaiva wali waka sigadeyo obulamu bw'abasaabaze bw'otwala disitulikiti y'okola obayingiza mu ntaana bw'otuuka mu kitundu awali ebisiriko ebyo biyite mu mpolampola na ddemi ekyokubisala n'amalala sikiganyi manya mutuddemu bamuzeeyo abameneka ate n'emmotoka kimanye nti ogigatiya obanga mulimu kaseti ng'eggunda nnyo otisa abantu togezaako okuyabula mu kukyusa kaseti awo mmotoka ewabirawo sirekisoni y'ennyimba gikoonako weewala okulonda ennyimba ezisitaza manya mu takisa abasisita abatuulamu bamaza jenero bali mulito bamanyi babwana mukulu mu takisi balinnyamu ssaabadiikoni ali ku muto ogwokuna abatwala abaana mu kisule nabbingo yerere yerere mu puutu yasindogoma diya switi mu kaseti ng'ali bulala bwe batulayiva muyina okwegendereza oluusi tomanya nyazaala woyatuddemu kuba ab'otwala mu takisi tobamanyi nanyini motoka akankwogereko motoka okuleeteranga ssente ng'olya buli motoka agiteerewo omutemu ogugikozesa tulayiva omugamba akolere ku mateeka emitwalo emitwalo buli lunaku ng'olwalo ajja kuvuukisanga waasi waasi efeemu okugitwala ku saaviisi kigasa nnyo oba dulayiva gizuddemu enkenyera oba bw'alinnya omuliro evumbeera nnyo leka kumuddamu ntogira owuubawuubayo kibi okulangira dulayiva nti akunyaga oba okumucyunga abasaabaze nga bali muli oba akumuunenya kimu oba akumuunenya kikooleko nga muli waka muyiga okutwala baddulayiva ng'abantu wadde mu mutima okimanyi nti mukoziwo motoka agijjuza abantu ng'akunonyeeko afuuye eŋŋombe gwe odyo kyanaaba kubanga oyagala abamanye nti gwennyiniyo kubanga oyagala abakuyite maayikka baabasaabaze bakkereka tebanyeze jangu otubuulira ebikunyiga nga nnyiniyo bireete yutode ebikooleko mbagirawo Uganda Taxi Operators and Drivers Association. Thank you.